Nilitoka home, nikienda town. Sikuja kusaka ndugu aise. Mishe mishe zangu mtani ndo zinafanya na survive everyday.
Mini hustler mzee, mini gangster mzee. Usinone niko hapa ukaona poa aise. Nimezafa aise, sio poa bwashe. Nazisaka na mini je nijue pedeje. Nilikotoka so sawa na panilipo. Mapito yangu yote vikwazo vyake ni pipo. Vyuma chakavu nishauza sana siso. Chupu chupu na udokozi mixa kupigwa di pisto. Usinone nmenenepa saivi na kitambi. Metoka kwa shako kijijini uko shasambi. Mungu mkubwa kwetu kikubwa pumzi. Mbwa naejelewa swesi poteswa na mlu.
Nilitoka home nikienda town. Sikuja kusaka ndugu aise. Mishe mishe zangu mtani ndo zinafanya na survive everyday. Nilitoka home nikienda town. Sikuja kusaka ndugu aise. Mishe mishe zangu mtani ndo zinafanya na survive everyday.
Nimezaliwa hustler, nimezaliwa fighter. Na ndoto nyingi sana, nasipaswi kwa hapa. Nilishavunja switch ya kukati ya tamaa. Wachawi wanafiki wanatuambia tufenja. Oh yeah, yeah. Bora rafiki moja anayekusaidia kuliko ndugu mia. Oh yeah, yeah. Mabonde na milima mwanangu tumepitia. Mina kufagilia. Oh yeah, yeah.
Nitoka home, nikienda town. Sikuja kusaka ndugu aise.